ndache kawaram dose
chukuru
hey umukunda ntaburusanze
urazo buryo mwitaho kanduzi uko mfite gahunda iyo mvuye meje atuza hanyo mama gukunda wabona rizo mpamvu zituma umemukira ukabikora wigiza nkara kuko uzi neza ko mbabarira uramemukira nyangana irengagiza kugira tudashwana byose ndabizirikana erega sinifuza ko dutana uramemukira nyangana irengagiza kugira tudashwana byose ndabizirikana erega sinifuza ko dutana
jewe warandoze
ushobora kuba warandoze
ndakeka warandoze urwo mukunda ntabwo rusanzwe ushobora kuba warandoze n'ukuri warandoze
uzi yuko narahiye kuzahora nkurinda icyo mpora mpararire kukutabona wishwe n'agahinda buri munsi buri gihe gerageza kukugenera impano kugira ngo iminsi yicumbe ndebe ko twakomezanya umubano kwambara kwawe ubushaka ngo uberwe aguha byose kugira ushira amerwe bitavuze yuko ngenda umuherwe ahubwo mbikora kugira ngo unezerwe no kutanyurwa
ushobora kuba warandoze ndakeka warandoze urwo mukunda ntabwo rusanzwe ushobora kuba warandoze n'ukuri warandoze
nkorera amafutu kandi ushaka urakara ukajya impaka cyane kandi bigaragara erega shengesha gutuma amabara umutima ukabyimba nkumva nenda gusara nifuza kukureka ariko ndagerageza bikanga ngo ndebe ko navumbura iryo banga ibanga rituma umemukira aho kuguhunga nkakomeza ngusanga hari benshi bakurusha uburanga bifuza kunkunda uko mbishaka gufata umwanzuro wo kukureka ashwi byarananiye ushobora kuba warandoze ndakeka warandoze urwo mukunda ntabwo rusanzwe ushobora kuba warandoze n'ukuri warandoze
Skur on beat
Thank you.